Olumu Katonda mba saagala kumuggyako bukulu. Kubanga yali waggulu wa buli kimu. Amaanyi, obuyinza, okwagala, emirembe, yali waggulu wa buli kimu kye tulabako. Kitangaala. Maanyi, ly'erinnya eriri waggulu w'amaanyi gonna. Mu butalabwa, yali waggulu ne mu bulabwa y'asinga. Kubanga mu bulabwa, bintu bingi ebibaawo nga tetusobola bikyusa. Ne mu butalabwa, ate awo bwe kituuka awo tuvunnama. Kino kibaawo ng'okiraba naye nga toyinza kukikyusa. Wabaawo amaanyi agali wa mabega wa ekyo ekintu. Tewali kintu kyonna kibaawo mu bulabwa ne mu butalabwa nga tewali maanyi gakinfluensinga. Oba nga tewali maanyi gali mabega waakyo. Kati Katonda nga ye tumulaba ng'owobuyinza, the Almighty. Naye bwe tusoma Zabbuli ya 82, Zabbuli chapter 18 verse 1 egamba, Katonda ayimirira mu lukiiko olutukuvu, asala emisango mu bakatonda. That is Zabbuli esula ya 82 olunyo olusooka. Katonda ayimira mu lukiiko olutukuvu, olukiiko. Bwe tusoma, njagala Bayibuli bwe ogisoma wuliriza ebigambo ebirimu. Olukiiko luno luli ku verse emu, verse 1. Yentandikwa emwetegeeza 1 okutandika. Bosoma Genesis sura 11 n'onyo lwabiri mukaaga. Obo okuluberebe Yesu sura 11 n'onyo lwabiri mukaaga. Agamba awo Katonda nayogera nti, I mean Zabbuli esura emu n'olunyiriri olwabiri mukaaga, sura emu n'onyo lwabiri mukaaga Genesis oba olubereberye. Agamba awo Katonda nayogera nti, tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Ayogera mu bungi singa yekka. Kitegeeza mu lubereberye nga Yokaana esula esooka n'onyo lusooka agamba mu lubereberye waaliwo kigambo, in the beginning. Kitegeeza bwe boogera mu lubereberye, kitegeeza before anything, nga tunaba kwogera ku kintu kyonna, nga tunaba kwogera ku butonzi, ku bye tulaba olwaleero, nga tunaba kulowooza ne ku Katonda oba oliawo. Waaliwo kigambo. Kigambo yaani? Kigambo yabeeranga ne Katonda. Kati amaanyi gonna ag'amaanyi, yadde maanyi naye waliwo amaanyi nga g'amaanyi, gabeera n'ekigambo. Ekigambo ekyo ly'eddoboozi eriri mu buli muntu. Eddoboozi eryo, eyo siiru baagisiiringa ne bagiteeka mu buli muntu. Ebintu byonna ebikolebwa mu nsi muno, entalo, okutta abantu, okuzaala, okwegatta, okulya, okunywa, okusanyuka, okukaaba, ebyo byonna bibeera initiated by a word. Abantu batuula mu lukiiko, banyumya biri mu kabokisi nga ku WhatsApp. Ne banyumya ebintu nga bakwogerako, ne bakwogerako just using words. Abantu batuula meeting, eggwanga ne lirumba eggwanga linnaali, obwakabaka ne bulumba bwakabaka obulala, naye nga byonna bitandikira mu meeting nga boogera. Kyonna ekibaawo oluvannyuma lw'okwogera, ekyo ekibaawo effect, cause kwogera, effect kyekyo ekibaawo. Kitegeeza babeera batonzeewo. Kati okutonda kwalibadde, twalibadde tukozesa amaanyi ago ge tulina, ge twaweebwa okukola ebintu ebirungi, okwagala. Twalibadde tukozesa amaanyi ago okwagala oba obuyinza obwo, okulyetinga emirembe oba okukola emirembe, okutonda emirembe wona we tulaga era ne tulabikako ekitangaala. aura yaffe yalibadde eraga kitangaala ng'omuntu bw'akutunuulira. Bw'otunuulira omuntu ng'ayitawo, tomulowooleza bubi. Naye omuntu aba ayitawo ng'ali ku bibye, nanga kati laba kali waggulu, laba kiri. Kwigamba olulimi, endowooza, ate jjukira thoughts zaffe, buli kintu kyonna ekigambo ekiva mu birowoozo byaffe. Mu birowoozo byaffe. Kiba kibwatuuka nga lattu mu maanyi agatalabwa, mu nsi eyeetalabwa. Ng'olowooza bulowooza naye kiba kiwulirwa nnyo 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 ng'omuntu ayogedde. Kivula omuntu atuulaawo n'asiriikira n'asiriikira n'ajja n'ayogera ekintu, ensi yonna n'ewuniikirira. Kati Katonda tumulaba ng'akolera nnyo mu bungi. Takola yekka. Kitegeeza alina akakiiko k'atuula nako. Tukimanyi ye yasalawo, kuba bwe tusoma Zabbuli, bwe tusoma Genesis olunyiriri olw'okubiri, chapter esuula y'okubiri olunyiriri olw'omusanvu, tulaba Katonda ng'afuuwa mu Adamu omukka. Yakikola yekka, teyagamba. Bayibuli tetulaga nti tufuuwa mu Adamu omukka, ye mwennyini ye nga ye. Kitegeeza waliwo bakatonda, co-creators. We are gods, we are co-creators. Naye ye yabeera ne final decision. We are the co-creators given all mathematical formulas. Kuba ensi eno recalculated eri mathematical, eri driven by formulas. Buli kintu kino ekibaawo wabaawo kiteekeddwa okubaawo. Nga bw'ogenda mu kibalo n'osaza ekibalo n'okola formula n'okola formula, abaana bakozesa formula nga 10 naye nga bafuna ansa emu. Bweba 2 bwe n'ofuna 3 oba emu point kitundu, eyo ansa eba nfu. The final answer was 1. Kati buli kintu kyonna ekiri mu nsi eno, we are the co-creators, kitegeeza we do and tukolako kye tusobola, and we leave the rest for approval eri amaanyi agatalabwa, gwe tuyinza okuyita Katonda, gwe tuyinza okuyita nannyini buyinza. Tumulekera ebisigadde, tukolako kye tukoze, ebisigadde ne tubireka. Kivula bw'ogamba omuntu osoosango kamba mbawa kizampo nyango, osoosango omukyala n'omugamba nkwagala, ondabikira bulungi. Singa nfuna omuntu alinga ggwe, bulamu bwange oba bulina ddala gye buvuddeko ne buddaku ddala eddala. Ebyo bigambo omuntu singa abiwulira ayinza obutanukula, ogamba ye kale nze kiza tugende, sibwe kigenda okubeerawo. Naye ekigambo ekyo bwekisiga omuntu kikula, kiyina maturity stages ekiyitamu, either ne kibira approved oba rejected. Kati request zonna z'okola, application zonna z'okola mu nsi muno, either always rejected or approved. Naye kiriba rejected okusinziira ku futures, characters, energies. Omukyala oba oyogera naye bwaba yali akulabyeko, akutunuulira n'akutunuulira njolijolabikamu, n'atandika okumanya oliyani, baani mikwano gyo, baani bazadde bo, bwe tugenda munda. Kati omuntu amala okutegeera n'amanya, okay, ono muntu bambi alina omutima mulungi, uli ayamba abaana, uli ayamba abakadde, bambi wuno. Agenda tena okunoonyerezaako ekyamazima nga likodi zo zonna nnungi, oba akusanze ku mitimbagano kwa kunoonyerezaako, ogenda okulaba ayinza obutakwanukula direct. Omukyala oyongereza ku example ennyanga, ayinza obutakwanukula direct, naye alina ebintu bingi byagenda okukola. Ayinza n'obikola myezi nga 6 naye nga byonna biraga kukkiriza. Ogenda okulaba bamunyumya emboozi ng'aseka, nga byogera bimunyumira, byonyumiza abalala ne bataseka, oluusi ne banyiiga bunyiizi, ye ate bitandika omunyumira naye nga tanakugamba nzikiriza. Kati n'amaanyi agatalabwa ag'obwa Katonda bwe gali, kuba ne Bayibuli egamba eby'oku nsi bitulaga ng'eby'omu ggulu. Nga bwe kiri ku nsi ne mu ggulu bwe kityo. Ffe poto, ffe windo, eddirisa, gwayimira mu ddirisa wakati. Bw'olingiza mu ggulu n'olingiza mu nsi, ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu bwe bityo. Mateyo 18:18 agamba, kye munaasibanga mu nsi ne mu ggulu kinaasibwanga kyemunasumulwanga mu nsi ne muggulu kinasumulwanga bani era yeffe kitegeeza kuyadde portals between heaven and earth kati ebintu byetukola oba intenti zaffe intentions ebigendera byaffe byebisembeze eggulu n'ensi netubiriraana oba eggulu ne libeera nga lisemberayo n'ensi neebeera ng'esemberayo abantu batubuka ekiseera nawula ng'eggulu taliraba nga n'ensi tagiraba abantu wano mu kaseera kano k'abaamu aba alina obulumi bungi kati ng'alaba kino kisobola okumuyambako okumujja mu bulumi kufa neyetta okufa kitegeeza ki katonda ali mu ggwe eddoboozi eryo liba likaaba naye nga tosobola kuliwulira kati ye kiki ekigireetera eddoboozi omuntu oli ali munda mu ggwe okukaaba ekiyumba kyalimu omuntu ogenda otuuka mu siteeti yonna ng'ekyamazima ebintu byonna ebikutuuseeko tebizze buzzi wabaawo amaanyi agabireese oba abantu b'okolaganye nabo oba abantu b'oyambye oba abantu bakuyambye n'otayanukula bintu bingi ebibaawo okutuuka mu kaseera ako omuntu kwatuukiramu n'agamba kanette kati bwe yetta omwoyo oguli mu ggwe the immortality being ali mu ggwe atafa nga manifestinga okumanifestinga kwe kutondawo agamba kanveewo ennyumba bw'obeera mu nnyumba n'olaba nga tosobola kugidaabiriza erabika bubi oyagala kwapuguleedinga ove mu kayumba keena ogende mu nyumba ya 8 eyo ennyumba oyo n'ogikola kikugivaamu oba ennyumba eba yagiyo nga weewagizimba ogenda kugiddaabiriza oba tosobola kugiddaabiriza ogenda kugisengukamu automatikale kati n'emyoyo gino gisenga busenzi emyoyo gino egitulimu si gye ginnanyini mubiri naawe omubiri gwo si gwe mwoyo gwo toli mwoyo omubiri guno you are not your body kanjogere bwe ntyo nti ekiseera kituuka omubiri guno ne gwawukana n'omwoyo gwo jjasa omwoyo baagwesigisa mu biro ogwo era omwoyo gwe gwe gwalonda omubiro ogwo gutya mu pulosesi ey'okutondebwa omwoyo gusalawo ne gulonda omuzadde ne gulonda maama taata ne gulonda ekifo mwogenda okuzaalibwa n'ennaku z'omwezi ogenda okuzaalibwako buli kimu n'olonda abalabe n'olonda bapartners n'olonda abantu bonna b'ogenda okolaga nabo mu nsi nenge gy'ogenda onevigatinga obulamu na biki by'ogenda okukola akakiiko ne kasalawo ne kakutirawo sitampu wabeerawo abakadde abakulu akakiiko nga oli bwe tulabye mu zabbuli ey'82 awo katonda ayimirira mu lukiiko olutukuvu asala emisango mba katonda kitegeeza maanyi agatalabwa waliwo obukiiko bungi obuliwo kati nga tonaba kujja inifoomu mu physical being ojje mu nsi eno gye tulaba n'amaaso naawe ojje ng'oli physical being ekikwatako ng'oli tangible nga toli service wabula ng'oli product ekwatibwako service they are intangible products ziri tangible zikwatibwako kati okujja mu formation eyo wabawo akakiiko akakuwa chapter yo ne bagikuwa maturity gy'oyitamu mwoyo gwo okukula obeera oyiga bintu byogenda kubeera mu nsi kuba obeera ng'agenze mu ttendekero ensi eno eringa somero oba battlefield gezeserezo nti omwoyo gwo osoma buli kimu n'okisoma nga bw'ogenda okikola mu nsi muno ne bw'otuuka wano otuukira mu kwerabira naye nga buli kimu okimanyi buli kimu kyajja ng'omwana bw'atuula mu kibuuzo ekyamazima omwana atuula mu kibuuzo nga talina ansa gy'alina mu mutwe gy'agenda kuwandika olupapula naye bw'asoma ekibuuzo ekibuuzo bwe kimala okuyingira mu bwongo obwongo immediate omwoyo gudigestinga ebirikoded bye yasoma mu bwongo obwe ne biflowinga ne bidropinga ansa ne zitonyanga amazzi nawulira ng'asobola okugenerating oba kuconstructing oba kufreezinga ansa n'agiteeka ku lupapula kitegeeza abajjukira bujjukizi biri mu ye by'aba yasoma kitegeeza bintu byonna bye tukola mu nsi muno oba omuntu otandise obubbi oba ozuukisa kintu kyewakolako in your past life oba biseera bye byayita. Katonda ajja kumbuza ebiseera byange byayita bye biriwa. Immortality y'oyo atafa. Waliwo emyoyo emipya n'emikadde, waliwo abantu abaliwo olwaleero ng'ensi tennaba kubeerawo mwaliwo. Lwe lubereberye wali ng'agamba awo Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Kano akakiiko kaali ka myoyo era emyoyo gye gyali mingi mingi nnyo, abamu n'olwaleero we muli. Naye bw'otuuka ku nsi kuno weerabira ekyakuleeta oba weerabira buli kimu. Kati buli kintu ky'osanga mu nsi muno kubanga gezesa, osanga systems nnyingi, n'osanga amasomero, amadiini, n'osanga political systems, n'osanga ebintu bingi by'osanga mu nsi muno, n'osanga n'abazadde, n'osanga omulimu obufumbo, ate mulimu ki, mulimu kooti, mulimu amateeka, all that. N'ogamba omuntu bw'akula afumbirwa, bwe tubeera bato batulimba, abaana bagula mu katale, bintu bingi bye batugamba. Katugenda obibalabalamu, bino ebintu byonna byonna bikwerabiza ekiba kyakuleeta wano. Naye waliwo revision time. Revision time yeriwa Yob chapter 33 olunyiriri olwa 10 15 mu kirooto mukolesebwa okw'omutulo, otulo otungi bwe tukwata abantu nga bali mu kubongotera ku bitanda byabwe. Katonda wagulira amatu g'abantu ng'ayina byagala babuulira okubalabula. Kitegeeza ekiro bwe weebaka omubiri gwo gubeera gukakanya, omubiri gwo gwonna ye ego. Wakula bulungi, olabika bulungi, oyogera bulungi, oyo w'amaanyi, oli direct, oli manager, ositula bomo, oyina emunda awo mu nnyumba mulumu, w'osula emundu w'eri tokwatwako. Bwe weebaka ebyo n'oweerabira, ne weerabira nti olina n'abaana mu nsi, ne weerabira nti olina ne ssente ku akawunti, ne weerabira nti olina n'omukyala mbuliri gw'osuze naye, byonna byonna n'obyerabira, eyo ego ebeere kakkanye. Okwo kwemanya kuba kukakkanye. Bwe kukakkana nga kumaze okubeera disconnected, oyo atuula mu ggwe lwazuukuka. N'agenda ne bamulaga ssebo, waliyo amaanyi agatalabwa. Everyday ofuna guts, ofuna ekintu. Ebiseera singa tukiyita kintu ne si kintu, wabula maanyi agabeera gatalo ne idea zonna ezijja mu birowoozo byo. Nga bw'otuula ng'oli ne bano ogamba ha funye idea. Katugeze enjala ebadde bakala katamuli basatu, ono wala mu ng'agambye funye idea. Idea gy'aleeta n'ekola ebeera evuddewa in unseen realms. Waliwo ebitabo oba emizinga egibeerawo mu butalabwa egibeera giri mu kwanifolodinga. Kyovula kambawule kantu kano, buli lw'otuulawo n'olekerawo okutya, n'olekerawo okweraliikirira, n'olaba nti ebintu byonna ebiriwo mu nsi tebiriiwo, n'omanya nti kiringa kirooto. Nga bw'olaba nze edda bwe nabanga omuto naloootanga n'abalala muloota, n'oloota ekirooto nga kibinga kya ntiisa. Bw'omala okuloota ekirooto ekyo ng'okyakirimu, haja conscious mind yo nebeera activated, bebeera activated kiki ekibaawo. Immediate mu kirooto n'ogamba kino kirooto, bino si bya ddala, n'okivaamu. Kati kiki ekibaawo? Otuula awo n'okakkana n'ogamba kati kitegeeza bino si bya ddala. Let me just se kino kirooto. Bw'omanya nti kino kirooto, kyekiddako ogenda kuwulira emirembe. Kirooto kiveemu olabe ng'ebintu bino ebibaddewo si bya ddala, ssente bazibye ku akawunti bweziri, ennyumba ebadde emenyeddwa, ogende kulaba nga weeri. Kati n'ensi eno byonna bye tulaba olwaleero ne physical world, bw'omala okitegeera nti si bya ddala, kikuleetinga emirembe mu ggwe. Kati mu maanyi agatalabwa gafugibwa ebintu bingi, waliwo ebintu bingi ebijja. Abantu emitima emibi, abamu tebazaalibwa najjo. Omuntu tazaalibwa na mutima mubi. Wabula mu kukomawo wano, bw'oba okomyewo mu biseera ebirala, okomyewo mu gezeserezo mu nsi eno, tugiyita nga ssomero, okomawo ng'ebintu bye wakola emabega biri mu gwoleddi DNA yo, soul memory yo ebiyina ebijjukira. Kati bw'oyingira wano ku nsi, abamu tutandika kuzuukusa mize gyaffe egy'edda. n'oguza okusabuza okusa kuba gujjukirwamu eguli kati n'amaanyi okutonda okukola ebintu eby'amaanyi byonna kiki ekibaawo mu maanyi ago byonna byobeera osazeewo okujja okukola mu nsi obeera wajja obiyina okulagula okusomesa okuyamba okutonda emirembe okwagala byonna bibeera mu ggwe n'ojja ng'ebintu ebyo biri kodedi mu soolu memole yo soolu yeringa memole kaadi ey'omwoyo soolu era soolu eyo bwemala bwebale bebeera activated mu ggwe kye bayita the pineal gland kuba eri connected to spinal cord kyolaba tugamba meditate olina kutuula straight omugongo nomenga ti straight kuba omugongo gwe mulimu sharpened a beast ekyo ekintu ekiri mu mugongo gwo kyekikonnectinga your third eye bwemala okukonnectinga your third eye noba ng'osobola okukola ebintu ebyamagero n'olaba ng'omutima omulungi gujja n'olaba ng'omuntu bw'ajja n'akubira kkerere tomwanukula munaakuuma ebintu byonna ebikuluma n'agenda nga musanyufu yali yiizinza obusungu kuba jjukira waliwo abantu embeera gye tulima esinga gye tubeeramu ekintu kikwambala bwambazi nekikukozesa obukyamu oluusi n'okola n'emisango bw'otuuka mu kkomera kiba kyakutadde dda ne bwe weetonda nga tokyasobola kuddizibwamu kudda mabega ng'olina osavinga punishment n'okeraku makya n'obulanga jasi ng'olina busungu nga tomanyi gye buvudde naye nga gya kintu kikwambadde bwambazi tukiyita kintu naye bino biba bira bivamu unseen realms ate nga biba bijja kukontaminatinga our pure intentions the spark of light omwoyo guli muffe ze ziringa intentions ennungi n'embi nga bwe tugamba sitaani oba katonda sitaani ne katonda bali ku bibegabega byo jja tukyusa bukyusa frequency bw'okola ekintu kyonna ng'okisuubira okuvaamu nga bw'okyagala ne kiba ogamba katonda weebale kuba ebigendo bibiseemu bwe kigaana ogamba sitaani abeenyemeggere jjasi okyusa frequences kati wenjagala okutwala weewano nkyakulaga katonda n'obwakatonda bwe na ttiimu ye n'akakiiko ke ne mu nsi eno tetubeera wekka omuntu otuulawo n'osirikira ni n'owulira amaloboozi mangi mu birowoozo byo oyogera bano bakwanukula oyogera obeera omanyi oyogera weeyanukula naye wabaawo akakiiko kangi akabeera awo bantu bangi babeerawo awo bantu bali mu soolu memoleyo bangi obeerawo n'oyogerawo n'omuntu n'omukolimira n'ovuma oli n'okola ki ebyo byonna naye ng'osirise toyogera toyanukula tonyeenya mumwa naye nga muli mu ggwe oyogera oli mu kumanifestinga ebintu bingi amaanyi ago gobeera owereza mu nsi gabeera gakola impact either instantly oba eventually nga bwe tulabe nti ebintu ebisinga katonda tayanukulirawo ayanukula eventually either you wait for instant approval oba eventually kintu nekiddibwamu oba nekibeera rejected nga bwe nakukolera example y'omukyala gwoba otandise okwogereza katonda tuddamu mulaba mu Genesis essula y'ekkumi n'emu abantu bwe balina olulimi lumu nga bakwatagana nga ggwanga limu nga bonna balina frequency y'emu gye batambulirako awo katonda n'alaba n'agamba osomolasoma Genesis 11 chapter yonna n'ogisoma n'ogimalako katonda n'alaba ng'abasajja bye basazeewo abantu bano okubanga lyeggwanga limu ekintu kye basazeewo okukola tekijja kubalema kuba bano abantu bagamba tukole amatafaali tupange omunaana tugenda olabe katonda gy'ali baagala kubeera nga ye katonda n'amanya bano abantu tekigenda kubalema kati ki yakola n'agamba kale nno tukke yagamba tukke tukke teyagamba kanzikirire wabula tukke olaba nga katonda akola n'abantu abalala akolera mu kakiiko kale kikuwe entegeera nti ensi eno eriko amaanyi agatalaba ate nga mangi bw'aba katonda tali omu naye nga waliwo omu ali waggulu w'amaanyi gonna ali waggulu wa bakatonda bonna naye takola yekka kitegeeza naawe ali mu nsi muno you are a co-creator. God is a creator, you are the co-creator. Nga munsi betumanyi nti company bane founder ne bako founders. Founder yoyo mutandisi visionary eyalaba eyagamba yafuna idea na gamba kantandike chintu chino. Bako founders bebo abatulao ne balaba idea zoli ne bazibayinga bwamalo okuzitegeera ne bagamba kati katumwegateko bwamwegatako during the process. Co-founders, these are people who are part of the process of a company or organization yonna, part of the process. Ne mulimu ababeera part of the outcomes, ekivaamu kye baagala okulaba. Mulimu abantu abataagala okulaba process mwayiseewa, mustruggleize, mukoze loosi, mukoze eki, byonna bye muyitamu. Kampani yonna okuyitamu okusobolenga myaka nga 10, process eyo ebeere ya kabi. Mulimu abantu kati baagala kubitegeera nga just baagala kubeera part of the process. Kati we are co-creators who came to experience everything. So we are co-creators. We are part of the process of creation. Part of the co-creators. Co-creators are part of the process of creation. Kubenseno teguanga kutonda bulijjo mero mudo mpya bunaka abana bazalibwa bunaka abantu bafa bunaka abantu batonda ebintu ebipya kati we are co-creators. Tetuinza koma kutonda kati wali mukachiiko bwema lokuwa kitabo kyongo mazo kisoma ngogenda kutondebwa okuzalibwa ngo mazo kulonda mama one tatawo. Mama we yalemesa tata we yamulimba limba da ate bichi bichi nga yagana okukizo okujja ku meeting lwa mu meeting oba wali watch oba wali wombera ki wabula wachiro muntu afa ne ba meeting kubajja sigobo mazo sazale gobo mazo okolo okusalawo nti kati kangende kati bomalo okolo okusalawo mama one tata one basinkana then it is on the water chichi bali dizinga maz uya water. Almost 90% of munda jude mazi. Kati waliwa tugenda mu Genesis chapter. Jitugenda mu Genesis chapter 1 verse 2, 3. Omoyo gwa Katonda gwali kuziba ku mazi. Omoyo gwa Katonda gwali kuziba ku mazi. This is the creation. Tata aleta mazi. Mama wo amazi gano gayikawa mu mama the womb yensi the earth eyo womb obolo butolo mukyala oluzaalo teriko omwana lulinga nsinga bwogiraba ensi botosule ensigo kalugeza kwango kyokulabira kechirala boba nensigo mu ngalo notajisula kutaka netagwa ngo yagala ogisigaze teluka tesula kumera neje wefiriza no ogisula nayo ogisula kutaka emera neja neibala ebyale ebirunje ebisinga ebinyiro kusinga kuyo kati enkwaso ezo musajja mutenza zidia tenza zinyo ne bwazira bayakozira malabikira bubi naibo zitane zigwa mutaka munsi mu muchara mutaka bananga zileta omwana ngalabika bulungi fena tuli want we are once water kate dobozi lino elile mofo moyo guno guyingira di kubajuke lyo mato sala woze guyingira omuntu chovula abana bazali babakaba kusawe vanyuma baba mazoku baba mazoku zalibwa oyakaba bera adam ndagamba amuhia ntuse ndi wano nebise bisiga jane mission buli muntu ajja newe nimishobora abamo malamala na kubira abalana kusatu abalana kulumu abala myaka 2013 emyaka jona jikola chiji manifesting okufa kasta papasi yo egwa ngo omoyo gumala egwe yongerayo kata akachiko kali kakuwa buli kimu no jango okitegedde abala buli kimu kati bwotuuka wano abantu abasinga leve yokuzuukuka bajituuka ko ngo obudde bugenze bubata bugenzo wabulira bukyali oyina kula osoko ite mukulinyigirizibwa kukaba olaba abantu bakukola na olugokolira ebirungi takwanukula gogoze takusasula gokoze eki ebyo byona no bite no ita mukunyigirizibwa ko ite abantu basinga bino botro bitrigalinga a bitrigalinga memory yo soul memory yo ogujukire kya kuleta wano wotandiko kusikinga oba okunonya amagezi Ogenda okulaba nga bye wagamba nja kyemalira, sijja kugenda na muntu yenna, nja kyemalira. Abantu abasinga bawunzika besabamu. Genda okulaba nga otuukiridde omuntu n'oyita ku muntu. Bw'omutuukako, ekyamazima omuntu oyo n'akuwuliriza. Muyinza n'okubeera bamikwano, ne mubeera n'abafumbo, ne muzaalayo n'omwana, naye nga temulina kubeera babiri, just nga oyise ku muntu oyo, just ku triggeringa memory yo esobole okuactivatinga code ziziri, osobole okujjukira ekyakuleeta mu nsi muno, nakyo olina okubeera omanye nti okay, nawolanga abantu, intention zange zaabanga mbi, abantu bampolanga, intention zange zaabambi, nayambanga abantu, ebigendo byange bambi. Ogenda okutandika okutegeera ebintu bimu bye bakugamba nga biri aligned n'omwoyo gwo, era ogenda okula omuntu kintu kyayogera ne baba batakigamba gwe, bali ku TikTok, bali ku mutimbagano gwonna, oba ku GCM n'osanga information ng'etrendinga, n'ogamba ha, eno message yange. N'owulanga ebintu byebyogerwa, ebintu ebyogerwa biri aligned n'omwoyo gwo, omwoyo gwo gubiwulira by'oyagala okula, n'owula ng'okyagala ebintu more knowledge, more information, n'otuuka ne ku extent eteekamu ssente, essimu n'ogira nga eri connected ku internet, n'osigala ng'oseereza, n'oga noonya related content ku ekyo ky'ova okuwulira, n'ogula data, n'ogula essimu ennungi, n'okyaginga essimu n'ebirako omuliro. Ogenda okulaba nga buli kimu kitandise okwanifolodinga. Kati wano ebintu byonna bye tuyitamu si nsobi, tewali kintu kigenda kubaawo mu nsi eno nga nsobi, wabula bibaawo bisobola okutriggeringa oba kuactivatinga soul memory yo, codes, bloodline yo. Waliwo bamalayika bali waggulu, ba elders abali mu kakiiko, abaasalangawo, abaakujjukizanga, basomesa, ba teachers, inner teacher, nga Yesu bwe yagamba nze ngenze naye nze ndibasindikira omwoyo omutukuvu, ndibasindikira oyo omusomesa gy'okubeeranga nammwe, mugume nze empangude. The Bible is coded just, lwakuba nti you need to just sit down, listen deeply, then activate other codes. There are a lot you can talk, bwe tutandika olugendo luno, it is not something you can understand just one day, oba mu voice note ng'emu kati ng'eno, oba mu message ng'eno gye nkoze, wabula oyina step by step. Ogenda okulaba ng'ebintu byonna ebirambisa okwanifoldinga mu bulamu bwo bimakinga ne byagala okuwulira mu kaseera ako. Ogenda okulaba ng'okyuse, ogenda okulaba ng'okutya kugenze, ogenda okulaba yadde amabanja weegali, tokyagatya, otandise ogasula gaweddewo. Ogenda okulaba nga nabo bakuwola bakwesonyiye. Omuntu asobola okwesonyiwa kuba otandika okukola intention ennungi, omuntu ono n'akimanya neyakuwa n'agamba naye, yano omuntu namuwa ssente naina nange kenali mbala kato munda tuki sira na gamba okay, bwe guba gwali gutyo omuntu kangole chikam oba ne mukanya bwe gaba gali magoba manje munaga kusalirako ebi ne bikendera. Ogenda okulaba nga everything is now working perfectly, oluche kibeera kikola, omwoyo wo awawa gura bela activated, abera connected to the source. Bw'obeera connected to the source, everything downloads immediately. Ofuna guardian council ekubeerako emisana n'ekiro, ng'omanya olwo ozuukuse. Love, peace and light.